selection. Waphinde kwaselection. Ngitsizoshintsha umkhondo. Ngitsile ipiye pressure. Ingalinda la selection. Waphinde kwaselection. No umkhondo shishi. Shuthi lolu thando langempela. Ngilindela selection. Waphinde kwaselection.